ama December suka kubo bonge muhle ngeze ama December siya kubo ngicela nkosi cela kubenu mehluko ama December suka kubo bonge muhle ngeze ama December siya kubo ngicela nkosi cela kubenu mehluko Danger. Angifune muzo musha.
Makubenokuthula siyekugula ngoba masibambisana siyajabula izinto ziyalunga.
hiphopzeta.com
Abantwana bayafuna But December I'm not home Cause I'm in and out of shows When my son turned 2 years old Catching flights and feeling low Office didn't care or no Still I gotta get the dough I can't stay, I gotta go I can't even take it slow, no Ansathanda ukuphila kanjena We used to solve problems together Ngiphilela wena Mamela Indelendlela Lord I pray keep my family safe hope we all get through this phase man I wish that I could stay I don't think they know my pain they just know I'm getting paid say I'm taken by the fame I'm not home on holidays
Sibangimizoba Sesingayakhanga Sibangifa Sasebenzelanga Babodwa babizinga ngamafesandle Munyuthi kusakhonuba nekhangeke ngene Kanye siyazwana kodwa antaba khulumisana Tumama nomalume kasi ngikhuluma nawe manje nje yabazwana Into engizoyithini le ngoba umaluma akasekho emhlabeni
hiphopzeta.com
Banozongibonisa ngiqedele nkinga ngoba ubaba naye akasekho emhlabeni Nkosi ngicela kuwe December suka kuwo Bengihuhle ngeze La December siya kuwo Ngiyacela nkosi Cela kubenu mehluko Danger Angifune muzo musha No no Iyo ntenge ngifuna yona